kuna kitu kenye naweza lingani sana wewe kwa dunia. Wewe ni malaika kutoka kwa Mungu. Girl, you must be sent from up above. Wewe uko sawa sawa mzazi mama. Kwa kala I'm in your life, just give me the way. I am drowning in your life, just give me the way.
www.mp3ugandanmusic.com